xuriyatul qowlka hal dhowrooy dimuqraadiyaddana halka dhagamoy iyadoo layihin dowlado adduunka godob ahaan reer galbeedka welinka biyaheena dhaqaale ee dan badan si dadka ka nool qaaradda afrika aan helaan xoriyadiyo ku hadlayaan weliyo dhin sidaayaan si xornimo leh i dimuqraadiyadiyo ka dooradayaan lankiyo fadaayaan inay ku weeldhadaan ulahaysho si ninkasta tababar alla ka barada xoriyatul qowlka dimuqraadiyaddii i dowlad faylahaanta yalla ka qobadee gobolladii i degmooyinka ka yaalaan waddanka soomaaliya si dadka aan fahmaan xoriyatul qowlka i dowlad faylahaanta i hogaaminta welina la hamarjiyey hay-ado hooskooya UNESCO-ka ummadda adduunka unada UNESCO-ka yurub timidowti intaas hande hoblik biyaw xuriyatul qowlka i dimuqraadiyadda dowladda soomaaliya xukuumaddii wasaaradoosheena ku qiib qaadayaan meesheeni geeki in dowladda soomaaliya isku hindhisaabta fikirka fadhiyooda dadka degaa lamaada weba jubba i shabeelle iniyo si dimuqraadiyad leh ka dooradaan musharaxgiyo fadaayaan ehanisteegi in kolaytamowka doorashada madaweynenimada koonfur orise may ata sababta dowladda federaalka angleta is casileen musharaxiinta barsho may dambe eeyo galeen oo yeeka haysata guddigii doorashada iyadoo hordhaan una ku warqabna inis cajileenga dowladda i weliba sidiya hunsolyaasa taasna sheenti ini reedan dhiida doorashadii la kuwadii koonfur orse iniya dhiida 17-aadii november bilu una ka jarna haani madkala la dooradii idka baarlamaanka kalsoonidiisna heleen hata gerki unsaaniyin iniyo kolkale is-casilaanga galnyaayowka dowladda federaalka soomaaliya ka hayta aawadiye oota federaalkii afkaley haayey oona xildhibaanadii laku dooradii koonfur orso dadka edsho matalaayi lamaada kuntumi ileti hibidka beelinyiina hiska ku jabanyiina ma aragaayana umutiitiyo silan la harbiyohaay misiyo badhino ku ah ay talinayn dabohay gudoomkii baarlamaanka inkuweyina tabtoomay nagadeen arantun meel dheer deertina ma hindho unku haboogado hayaan hansharhaangni lanheediyo hay
hebitka belinkin iska ku jabinkin hala ku latin maka hormaasa ke dareta haling masin ko herao han shar suma sang haling masin ko herao han shar suma sang
oo to xuriyatul qowlki id dimuqraadiyadi heela badan liki biyaay umato la baray dowlad faylahaanti may in erlay haytay umato la kamada daaliyaw umboonay sidii wadaadkii looda beertiis galay hukun jeeridiyaan hal surun iyo ulukadkii uu saarinay la eri looda tiida wahayti hatana eri istaghfirullah hukunki ku nagadi kureedna eri lijiifina binaawto la roojiyona binaawto waldareeraw ma ee geekina ku gadamaw dadka koonfur orso sheek ruwaayadeedkii wada dowladda federaalka soomaaliya xildhibaanada hoobo dhiiggii siringilo ku kumeeriday kolkoono unku damaqaana derjihumada la kala dhaqamooha ay dadyo isi dowladnimaadiyo lindiidiniye mataawiyaw iniya dhii doonta hoobo dhiidoona dadka koofur ursuma ku jiifadaayaan lama tooleyna yaan binaaw dowladda federaalka soomaaliya c n d da doorashada koonfur urso dowladda federaalka lutahayto fadaas iniya ka afduubata fadyooda io xoriyadda umata koonfur urso lamaada qodobna weli shal iyina kow ini dowladda hala bambata walaaye ankaysan yahaan jarjarsadoo hayta yeedoo kiyaani iyo lalaab koona injarna umata dhegtiyeena tashwiish iyo tuhun angiliina ang meel martoy ama halku horkooyoy ilaan run i ilkaba wel edaayey yarigay kamaagmaagadaasi lama ini dadkii i fadiyoodyo ku beri marto guulatooday ku haata inisdhiida xildhibaanidiyo ilankiiyo unwoodayaan kii habahoona aqbala waqayta sidaasana faylahaantaka jarta hooba kala weli nagadaase maagmaagdihayti bilaayada fadaw boodkaa qornyaysidee lamaadaas walanhayna walaagiha ku heri gordarruw geedna lahanka gebana guulashina angalaana abtigaa guntigaa ku dayu wal anhayneena anreebaana reedaynina nin eraanuw si mustaqbalka jiilka baryay kooy doona inin galna mugdo bartiyo i beertiyo yo ku waayayaan wala dowladda federaalka iyo kadayo hayta koonfur urso dadshee bilowma ah soddonkiisana ilaha dhaafi si laylahan iska dayaayi intaba abow ii garbaraadiyowmahaan ku banna geesi ka gohaayi guulna ku sheenaayi geeridina ogolaadayi gumaysi kormadow ini geeko gardarro dhulsho onka qobsaneena god aakhira ku dooradaayi taasoo kuriiti i gabro geeka roogaan ini maraashiya guridaan wa haddii awsho hoos godaalgii gobonnimoka kahaa sawaangna god aakhira onka bahi
asaga dadkeenka siraa midnimadiidaa shalguraa bisna gogole garabange kerka gol hoob ku kuji asaga dadkeenka siraa midnimadiidaa shalguraa bisna gogole garabange miiga duulaw ka gedgedi gantaalka hiimaw ka shalgo buura guudyo iigolo geedki kashiimaan dabgeli
madalle koonfur urso kolloytan sheelayma ah wala dowladda angalnyaayo hayta siyaasadda koonfur urso weli jartay jara laka hor dadbanaayey waab la geli lankii geliyaayne geesamaalo aqalkaa ku roroy la eri hooba koonfur urso dadshe ena an habshan dhowaanay ini guulka deeraano ka aalani koo i lamana mahayne walbadanga jareen hanaso god aakhira anbaheen way baana hor surnaayeene guuldarro lahanwadi umato koonfur urso uniina ka guuhaadiyaanay ge i hamiigna anka gobayaani iniyo guul undeerna ilow godobtiye geekana haysata geesi garab shayla ku bahi guuludaani la gelbii gardaradii linjaysidii guuldaradiiya ya geeka dhaxalni dadka koonfur urso hooba una ena godob kisto lijaysidoona langley ku dambooye geeka tanyaadha hooba si eed ee lamfiiriyoona walibwaa sidii sheekidii sadiidii dubo oo geekana haysata kikasta silin siibaayina haanoo gan idhinsan lahayn geeka haniin wada hereen godobtiyeenana daba yaadha
walqodanaa hali ii kibiray kan anitaabsidiil palmitala bikas geise lo koy matapsoto adab sheya kohe kadab sheya kohe adab sheya kohe
gosinki kolkas tapti o mirang hano e yakofur urstu gorgori iganang et si o markas onko gadan dowlada federalka wana ngeed dumiyo hayang yo o sheegadaw ini kofur urstu garabshi eyin rungu onko hayne wana fadayang gumeysi igu goyo gobale kofur urstu ini o gulke deyrang dadsheena kuweelang umud brin lahayne garabrarote gof igabal yo degayambo an jarne kofur ursi arlada somali banka dhahayna waana nagadaanga dad lu ku tir badan yi oo afka gadiisan la ka eraw minority groups
agar kasuri barwaaga wale ka sawirin sultaan sumutadud igen ko wa tan sarayton somali wi ser mawaya dai suruna semmayal badan sarana sidi seftia adu sarasi alanka sodwest semada babbo
gele dere doorashada lamaad kun ilabaatan kiyahan gudumo hayta dawladda federaalka Soomaaliya ini gobolada koofur urisi iyo annagadan meeliya ha ku bahaas xisbiga dawladda federaalka iyo ka jartona kanagada xisbiga ku helaa kuraastanka badan taaso geek si gardare ee duulan linki ayaa dadkii ankas dhima faday walgorodka hayna dhaylidiyo dhigbu baleenin insaana
halki holmihiye yana malingaw kul malinche gozokoro salka walude malikara ilo koyo shari fulumado kufi kon ayun kane sarob asarama fermo era
talati alu aitas waynin dabo hay hagaadamada dawladdi idubataatiyalka dad codda faraw maskantan lu ku hay sidi yahoganku e walina go'aansho afmeero kore mudaniyalka koofur urso hoobiyo nagadan geesiyaala danta dalsho iddad shoku nahaw ngan dhimaw gardarooda daleelyaalka ee lambo longwarsadaane umutu koofur urso masiirsho i umudnimadiyo haboog maakadaaga ini lika giliyi lafadaw tariiq dimuduuga was tabti italo walaagi dii qoraas diwaan giliyaas tiihun iti fayla
tari tadi gala filma madukum tabta italo ba kono ku tabane kolshe integna tari tadi
daradiye hoola an yaala heldibaane koofur urso murkudna an qasinyo walina inis garab yaale lama daranto dooray mudani geese enagoy geelanto kay ejey gooyow go'an taariikhda galaw awlaadiyo magahumo inin sheenana awkinga sini hebelay kitkas lang erana ejey ka go'ami gobole koofur urso inin lugo goosid guul doronin horseedi
ai
caafimaadna walibuwaa idkay anii ledhe xildhibaan hunnagoy hortaa un guulutoy dhegbo balay inan siidoy dadka hadalsho owlaada dheg humi ii taariik midow ebedjo unku heraana aawkiinga godobtung sini hebelay jaysidii umhushoo lag iibsadaas anheer taasoo gu'i guyaal geed dambe kooy doonaan owlaadiin umriga lag iibsado doonto guulineen geesi madaliis xildhibaanka edshay guulki deeraana io gof madaliis xildhibaanka edshay gobolee koonfur orso lakaga goosadaayo taariikhda baalmadow ku gala doona gesiinko geekooheli umatiiska gengibiyaayo gurbashi io godob reebow taariikhumo madalaas ku rahaaso guuldarro umato koonfur orso edshay inka go'aamiyi doona guulineen geekaas geesi madaliisa xildhibaankow geesinindoor